Yeah.
I just want to see you.
Say my land more. Say my land, yeah. Inga zilinda baya kizo bankinga uga ashe. Angizi wenu ya zazu makwa pensa ichika uga ashe. Inga zilinda baya kizo bankinga uga ashe. Angizi wenu ya zazu makwa pensa ichika uga ashe. Yeah, 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 imagine postel ya. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Nganuvelekiwe, nganuvelekiwe ntombi yami. Nganuvelekiwe, nganuvelekiwe muntu wami.
Shalala, how man you so full and let my camera. Yeah, shalala, how man you so full and let my camera. Aye, yazi when we are twalos. And the bends of no man, we are tambog. Hano man in yakus, we are shwabon. How my young say you mamuzo chawulana. But it's all a womb for steel. Yakuza lalelu, womb for steel. Nemali yami solo ungitsotsile. Ayiphelanga nentombi usukhohliwe na. Mina bengithe hlalala. Awu manje usufuna nemakamere. Wena mina bengithe hlalala. Awu manje usufuna nemakamere. Yeah, yeah.
Ingathi le ndaba yakho izoba inkinga ukahle. Angithi wena uyazazi umakwa pensa ichika ugahle.
Yeah, 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 imanje ngipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle.
Shooter, mangikuzu yangtuga, usuka lugungtuba, magadala po wungbizang ya shooter. When we are tanda veluwa, mangikuzu chahulu, usuka shiwa sakis kunja, nwana siaga malikula, abhangan banding ababang jabuwe, umakwa pening abu yasjabule. Entabeni zethu nangu yaqambuke mangaphuma kuwe ngizokulule.
Ingathi le ndaba yakho izoba inkinga ukahle. Angithi wena uyazazi umakwa pensa ichika ukahle.
Yeah, 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 manje ngipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yamawukahle.